We are ephukileyo kungqama amadolo vuzo zakho kuyo.